Niaje mama. Nimeona umetry kunicall. Lakini kwa nilikuwa studio. Anyway, ukiwasha simu si unicall tupige ile story. Yeah.
Sedo.
Fungulia TV. Uone vijana wako wakifanya mambo ndani ya mitambo mama. Mm-hmm. Sauti tamu kwenye radio. Nimefika hapa juu ya maombi yako. Hata kama sijafika niendako. I know I'm on my way. Napenda ukitabasamu, I hope I make you even prouder. Na uzidishiwe afya uone nikivuka boulder. As I get older, lean on my shoulder. Umenifunza mengi, I remember when you told me, don't you let nobody ever change who you are. Keep running hata nikianguka. Straight out of heaven malaika. Upendo wako haujawahi badilika. You say, take your time while you always in a hurry. Be a star, let it shine, tell your story. You're a 10 of a 10, you should know that. How I ni vile unavyo niona mama. I'm gonna conquer the world with my guitar.
Life's fair already, tukikompea kwenda uni au kwa milioni na dread. Utajiambia hii moja ikui. Passion haitaipesi, uache ball utaikuwa Messi. Hata ujitolea iwezi. So niambie ni kasi, my dream, a world ingeonaje mapenzi. Na unapimaje wazimu, kujua dream yangu ni crazy. Just needed someone to believe in me. I'm living to be more than just another boring eulogy. Na swezi toka bila kuacha jina, you'll remember me. My name will live forever, may our memories together be as nice as sunny weather days. Like your energy, I'm grateful and I'm proud of me. Siamini nacho legacy mama.
Vile meli nenda ni kama ndivyo ilifaa kwenda na kasi, vo basi meli ngezama. Vile meli nenda ni kama ndivyo ilifaa kwenda na kasi, vo basi meli ngezama.
I'm gonna conquer the world with my guitar. Na bado, na bado, mama, najua siku moja nitakuwa
try kuni call. Pole ukini call ilikuwa booth nikipiga mistari. Tukiingia session lazima phone kuwe silent. Tutia jutu za producer. Industry na nipeleka fiti. Pesa sio mingi lakini mafanzo na like mziki. Inquiry ziko mingi sana. Promoter studio baya wafiki. DJs na presenters pia ni mwatumia emails na three-piece. Maybe frequency yangu diyo mbaya stations azishike fiti. Juzi kwanza tulipata na Nyashinsky. Akasema na like vibe yetu na wezi mind kukua kwa track moja na sisi. Alinipatia number but sina credit. Nitumie credit ya 50 ni mpigie. Maybe in will break to tumu kwa tukitarajia. Sio hivyo mam. Ile deni yako bado sija sawa. Mfuki yangu jaka fiti cyber tiko kikuflani. Na ka promising wakicheza kama hao. Na mi nitacheza kama mimi. One day nitakupeleka out Malindi. Usikia vile beach breeze kuwa gawindi. Fine dining 5 star na wazungu na wahindi. Anyway, gotea kila mtu mtani 1960. Waambie kijana wao kwa fiti. Na wasijali one day itajipa tu. Like jipa. We ni tayari kuishi kama royalty. Yeah.
Najua siku moja nitakuwa star.